Something more. Something more. Something more. Something more.
Kuna good, kuna peace, kuna this, kuna hot lakini haone kwa media.
Shonde ya ghetto kibira tunadaika wafalme juu hip hop ni milo kispike fala na shika asira goodbye kwa presenter kileta fitina natambua lugha yangu misi bongi kichina wanajua ni maheta misi taji majina vipaji na vina hawaezi tupima duniani nasaka kwenye beat ya mosioka tunawapa mawaidha usijimbangaiza tuna grab ma medali tuna rap tunde bali bila club tuna pari piga lap maskani tukufa kwa safari sio basi wala gari mashua na bahari vitu za kishua kifahari, za kishua kifahari. Yeah, yeah.
Kuna good, kuna good, kuna peace, kuna this, kuna hot lakini haone kwa media.
Kuna hope na haka. Something
more. Kuna good, kuna peace, kuna this, kuna hot lakini haone kwa media.
Gisti ni gisti, fashion excuse ya kutembea uchi. Unajago gubu neti, AK-47, unacheza na yo tennis. Ni ruhusu, nionge kuhusu, dudu ya kususu. CD nazu ya ukimwi lakini, hajwa pone asira Mungu ukizini. Bible kwa mkono, mtakatifu, wana ni singizia, mtaka kitu. Nikisha ubiri na taka zaka. Z-boy wa dandora, love he salvation zaidi ya Sande peke, bega peni kumpe, nyonde, haita choroka. Scarecrow ikiwa handsome, gospel of fear, kubiri, moto ya jehanam. Badala ya upenda Yesu, ya kwa mta, cham, nja, hamna. Yesu walipokamna salvation, kuokoka ni leo si kesho. Utapokea kenye mimi ni na mesha.
Kuna good, kuna good, kuna peace, kuna this, kuna hot lakini haone kwa media.
Kuna hope na haka. Something
more. Kuna good, kuna good, kuna peace, kuna this, kuna hot lakini haone kwa media.
Strong than ya hizi excuses. Sint you're the stone that the builder refusing. Juliani yuko kwenye meda na sisi. Weni nani kama ujui chapter na verses. Na walk na Jesus na capture masses. Pia Jesus knows this. Mungu baba wanahitaji kuwa conscious. Unaposafa unahitaji Moses. Amali kwa process kuji apply kwa cases. Nonsense yo. Pata makazi cheda bila njia halali. Make sure ulale bado ni siku njema. Sikiza tunachosema chakulia kili dema. Unapovuka mwizi bado sito na sito cheesy cheesy.
Kuna good, kuna good, kuna peace, kuna this, kuna hot lakini haone kwa media.
Kuna hope na haka.
Kuna good, kuna good, kuna peace, kuna this, kuna hot.